Ngihlanganisa amabala la ngiyavuka bathi ukuvala iplane lethu lavula manje siphisa ispan leli duze neplan sa connector saba ona ngisho show petty plug izinjana fandahu yasikhule ka se graph bam and bring another round uvukile uma lamba for as long as I perfume ngiyafunga ngizokugibela ivura ngihlanganisa amabala la ngiyavuka bathi ukuvala iplane lethu lavula manje siphisa ispan leli duze neplan sa connector saba ona ngisho show petty plug izinjana fandahu yasikhule ka se graph bam and bring another round uvukile uma lamba
Champagne, champagne, champagne. Mama champagne.